tukwambie ukweli. Hawa hivi unapata yote hapa toka 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 toka. Toka shika. No chekea hawa we shika. Kula kufika. Na we shika.
Kilazimisha wabaki kwako, wataumiza akili yako, wataharibu CV yako, mwisho watachimba kaburi lako. Mungu anajua wema wako. Hebu tuliza moyo wako. Wakiondoka fagia nyayo zao, watakuja wengine.